watoto pipi ndani nyumba. Boom man, Universal Hip Hop Aromaika, weka kwenye radio, Washa TV. Licha club mwana mziki susikide, weka Universal Hip Hop tupare. Universal Hip Hop asere, weka kwenye radio, Washa TV. Licha club mwana mziki susikide, weka Universal Hip Hop tupare. Compañero compa lelele baba ya Django, compañero de akili lesa mbera mingo. Kana shati wa mambele ni kusaka bingo, kumake hit kazi mingi so MC Maringo. Mina fry kiona unashinda Instagram, tafuta jina mimi pesa kisha unipe nidhamu. Nyota njema bado mdogo nitajiro kalam, kishuka chuga na wagap na kuziba ningam. Naburudisha elimisha wakilisha mita, watoto bibi chuga maika mamu rani jera. Sambaza bari kwa masela na mabinti katha, kisha nuka ala east unapari bala. Muda wakubar stress ni kute kwa ba, mabinti wa mi tight dress mori bala. Zungusha kama tuko Bronx madandumba zuka, fanya kutafuta lasti kabla ya jaka kumwika. Universal Hip Hop Aromaika, weka kwenye radio Washa TV. DJ club mwana mziki susiki, hey, weka Universal Hip Hop tupare. Universal Hip Hop asere, weka kwenye radio Washa TV. DJ club mwana mziki susiki, weka Universal Hip Hop tupare. Akili za now chuno ni nguzo ya superstar, akili the rap juna wezi na bado panga. Akili za na jasiri asili ya kishuja, kijana bado baridi kimsingi na kushanga. Na don't no care, hisa na bila ibu, sana ina pair. Nama msi wa starabu so na jabu kini diski, msingi unani abudu na sina dhambi kwa Mungu minyota we mama juso. Nusu ya wanafanya kama sisi, robo wapo chini na robo na omba peace. Swallow this leo hii wameke uka vibisa, vuto chama brass kisha funika kabisa. Kile na power bank mistari mini auditor, kalisha kurang sara chuga kama senator. Kurap meni pachansi kikemia kama Schrodinger, super heated kama diamond. Universal Hip Hop Aromaika, weka kwenye radio Washa TV. DJ club mwana mziki susiki, hey, weka Universal Hip Hop tupare. Universal Hip Hop asere, weka kwenye radio Washa TV. DJ club mwana mziki susiki, weka Universal Hip Hop tupare.
Yeah, yeah, apa na Woman, yo, Javi Jose, Barefoot Breakout, yeah, City's in the house.